Chipaka kanipa biti. Hello.
Wamepata habari nikona wewe mwaka wa tatu. Ndoa yenyewe itafungwa mwaka ni mwezi wa tatu. Hada nifanya mjinga na uchizi ni weki wakune. Unajificha sana baby wewe, hey. Wanasema kapuwa ipingiki atatone. Wanatufananisha mina wewe. Eti kama Sharukani, Kajuli, Delila, Samsoni, Adamu, Hawa, Kweli. Oh baby, naiwe heri. Sharukani, Kajuli, Delila, Samsoni, Adamu, Hawa, Kweli. Oh baby, naiwe heri. Dana baby wewe. Tatone, wanatufananisha mina wewe. Eti kama Sharukani, Kajuli, Delila, Samsoni, Adamu, Hawa, Kweli. Oh baby, naiwe heri. Sharukani, Kajuli, Delila, Samsoni, Adamu, Hawa, Kweli. Oh baby, naiwe heri.
On the beats.
Kajuli, Delila, Samsoni, Adamu, Hawa, Kweli. Oh baby, naiwe heri. Sharukani, Kajuli, Delila, Samsoni, Adamu, Hawa, Kweli. Oh baby, naiwe heri.
On the beats.